Let entertainment.
Kujuu nilisha hama na Robby Bowling kwa kwesha kuwa hobby madem nina wakila aina mafisi solo mishika yena na pena mademu wa koso na pena mademu wa koso na pena mademu wa koso koso
nani jarob nyache pesa onge but check it flow down kibonge kwanza venye kaa usisonge umebeba unaletea funda kompe kapuni maha usikonde weka weka madamu sitoe mtoto me even the cooler na even stone the game was even the These niggas can handle me. Payday ain't never the salary. Could really check with runner rubber and balling and balling. Me talking and sauce with him size inside the same dick house. Akina neke so see what dick job. Dili kama na itu kusaka hella. Sana die then who a coast toe. So nani gusa ka kiko. Anasura mwili na wepo. Kama diamond ninge sema kesho. Bada shindo wiso vyo pepo. Demo home you leave them dead. Ni kame kata upepo. Dosi ko tayari mi kuwa mzazi. Juwa mambo kwangu mseto. Choto ka sipa choto ka mta. Kila nkimu ona mwana dunda dunduda bila beef kiwe ni msupu kailani umenigeuza kuku wana mash 2-6 kakifar kubwa teka machi uga weni bab kubwa mademo medaru ngai but today I'm rapping mbani
nilisha hama na Robby Bowling kwa kwesha kuwa hobby madem nina wakila aina mafisi solo mishika yena na pena mademo wa koso na pena mademo wa koso na pena mademo wa koso koso
nimeamini weni venue vile hati yangu umeihost niliwashana mademo na Robby I'm proud nimepata wako aki Halima umesimama kwani uko related na post I was mentioned in the bible parable ya ule po alo so honey na jole demo elani weni msupo kaa yesi utani na siku dhani ningetoka na Robby hadi pwani nimedate madem kachwani kuget imekwa jani pia leo udoske jani mini kundule naona nyani kesho ni Jumamosi get ready to nende kamosi nichape mother wendo wife to be ya kuone life gani mbidi madem kunyeka crush muna fikiri ya mini kwari nina wangu aitwa Halima jaribu kwa madowo lari very soon ndakuwa nimemari mini porta venye na hari 3-10 panda kwa kanyari number plate tapata kwa gari niko safari venye na rally thinking of you hadi silali emos ni wako Halima wangu hii ni masu kubali
kujui nilisha hama na Robby Bowling kwa kwesha kuwa hobby madem nina wakila aina mafisi solo mishika yena na pena mademu wa koso na pena mademu wa koso na pena mademu wa koso koso koso
kutrack mini lori kutrack mini ngori na ndovu kwa poru kura mindo rice uto thani pishori na penda mademu wa nakonga na story shahama na Robby na Paul kama Kobe mimsafi nisha tembele ya Dobby hot nigga boss designer Bobby spanya wanajua mina nyota uskate rock ni moto amekuja kuota na drop mapancha na napaki kuokota shani mada tanizika juka afande manzo umenishika na kuwa mana wewe joku liko stika hati yangu inadunda ka speaker wakitaka mono wapaleska wanyika wako sleepy wanalalamika madamsu umeiva angine wanapika weni mana lisa nani ele kuchora suna uwa ni kuite kumbora babako ni kenji unapika walibora Junapika walibora kufika height yako itabidi wamechoma kufika class yako itabidi wamesoma tuna ubongo kwenu ni Dodoma
kujui nilisha hama na Robby Bowling kwa kwesha kuwa hobby madem nina wakila aina mafisi solo mishika yena na pena mademu wa koso na pena mademu wa koso na pena mademu wa koso koso koso
kujui nilisha hama na Robby madem nina wakila aina
Na, pena mademo coso. Na, pena mademo coso. Coso, coso.